Starting New York boy.
Baby, I miss you.
Hustle Boy Music Promotion.
Assalamu alaikum. Mirembe jive joli. Ine wange jabula. Ulumi womu kwano sivye. Mutima katono guavike. Nada kuma vivi nsave. Mungu akukanye, nimekubali kufanya kama punda. Nitafanya sitachoka, sikiliza kama roho na kudunda. Jua kwamba ni mimi, nguvu zako na itande. Sibadilike kwani nakupenda, hata baby wale waje kudanganye. Baby amuka. My baby na kumisi, cause I love you. Kusema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Kusema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. Bismillahirrahmanirrahim. Mungu kwe saba, usiku na mchana kukumire. Ulu miaka kanye, sina bima benzi au ferali. Benzi lako peke yake, sina feza ata moja nyumbani. Lakini nakupenda, wenye feza wasikucheze kama chesi. Wakutupe badai. Acha fatari tuendeshe basikili kwa uzuri bebe. Eyo jalole jimanye nkulinze. Loli kuma umu kwa nukutike. Mkusu wanyo jivude nkugambe. Baby
Lowloader Kamiza Pro 256.
Baby I miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. Jakala tuni miaka batre ka uninge. Kuhuliro manyo bulumi wempitamu. Wandekera mukwano gweno nogenda. Kila siku kumisinga, mina wawe tuko marafiki zamani. Sibadilike mpenzi, sura yako nimeficha rohoni. Ulinipiga kama sindani, tasubiri miaka musini. Sitapata mwingine.
Lowloader Kamiza Pro 256.